I have been built on the pillars of faith. I have been built on the pillars of faith. Yesu ni sadi atumani, Mungu ni sadi opamani. Yesu ni sadi atumani, yeah. Nitameweza kuku, I am now unbreakable. God has made me unbreakable. I am now unbreakable, yeah. By situations, I am now unbreakable. God has made me unbreakable. I am now unbreakable, yeah. By situations, nyakwika trayo mingoni ti, tandika trayo mingoni ti, azweka trayo mingoni ti. Nitameweza kuku, azika trayo mbangoni ti. Disappointments, heartbreaks. Micho meweza tuwako. Criticism, abuse.
Micho meweza tuwako.
Azi katrolule makuni. Sende katrolule ideni. Lonye katrolule ideni, yeah. Micho meweza tuwako.
Atwe selebo. Nyakube atwe selebo. Atwe selebo. Olewabe atwe selebo.
I am now unbreakable. God has made me unbreakable. I am now unbreakable, yeah. By situations, I am now unbreakable. God has made me unbreakable. I am now unbreakable, yeah. By situations, leta katrolule ideni, suru katrolule magani, agika kitrole makuni, yeah. Enzwe katroyo mingoni ti, yume katroyo mingoni ti, asyunzi katroyo mingoni ti. Micho meweza tuwako. Yesu ni sadi atumani, Mungu ni sadi opamani. Yesu ni sadi atumani, yeah. Micho meweza tuwako.
Disappointment, heartbreak.
Micho meweza tuwako. Criticism, abuse.
Micho meweza tuwako.
Ika menzo nzivu siti, ika mediafako siti, ika menzo ndoko siti.